a ke ru to wela magwego a tsana go bobala
I do like to meet it.